ukutshizile kwadide kumfana ngethereleni asiqokile siyaconsa isalukazi ubone ncane ngayo sibophile ebusweni safaka iy'buko sihamba kancane.
Hello, baby.
Yeah.
Unjani, mama?
Ngiyaphila nje ngiphethwa amazinyo. Awu, umhle kangaka. Anesono nala mazinyo. Kwangubo yakho mntana. Ingilande ngiyo.
Yini uhlobo lale ngubo?
Itheleli.
Ay, 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 ndongazalwake le. Na mangali chali tinga supe angazi ulala
singaya kwethu
oh ikhaya vule inkosi impela veka bangithanda usikhova ewinde isikhova uhamba kancane
angifaki iphiko
iphiko ngithathaphi.
Angisho ukuthi ungigade.
Hayi, nansi-ke into engiyaziyo. Awuyabona kuyashesheka uma ngabe sengigacile.
Impela sesihambe ngamandla unephamba. Sesizojika-ke kuleli sango.
Asikho izinja.
Akho lula.
Angene awukhumule ngibona ifiga mama
angicimbela indoda webani kwishugesi awukwenzani lo muntu
angiyaphephetha ndawo
awuphephethe ugesi tisha lapho dongeni
sangenisa lukwazeni wakwaza ngamadolo
ukuthi amakhaza nje azobe azwakale kahle namhlanje ungathi vuka ikhehla lami ngubani owu base wangikhumbuza umufi wena wayemandla ngazelezikhathi zothwalo isibongo kodwa wakabani.
Oh, I share it.
Hey, I'm showing you I share something new.
I think I'm going to go to the house and I'm going to go to
the house. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
You're 7.